Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinere ɗiɗi novembre hitande 2015. Eden sabbo jeɗɗi yande ƴaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi Bamako. Sakiraɓe meɗen guerre maison de la presse Bamako ɗo sakiraɓe hande on kumpiti ton wiide duuɓi ɗiɗi caggal ko yimɓele hono ankay jeɗoɓe haalaji leydiyankoɓe France ɗiɗon ɗum woni Juscelin Dupont kañum e Claude Verlon ɓe mbara tokkidal to ndenno caggal duuɓi ɗiɗi wala fuu ko laɓɓina e dow kabaru o. Sagiraɓe caggal duuɓi ɗiɗi kumpite wiide fa hande saaraɓe maɓɓe kañum e giiɗaɓe maɓɓe mboyi yonki muɗum ana e maɓɓe fa hande ndenno ɓe daardi laamu o waɗa kala dabare ko wawi ko hani fiyede fa kabaru o laɓɓine. Sagiraɓe on kumpitoon wiide fa hande to mottitoɓe kolliti wiide luhagol ngol ana heddi e waɗede, luhagol fewnagol e jahadinkoɓɓe ana heddi e waɗede, ndenno goto e gotanaɗo toon holliti wiide kamɓe ɓe kulti saabi de arme Mali wondi ana fuɗɗi nangude toon yimɓele ɓe kulti pati jama o nattina koyɗe ley golleji ɗi. Ndenno sakiraɓe leyi kabaru ballon coupe du monde gonduɗo e fiyede joni o sukaɓe ɓe keɓai duuɓi sappo e jeɗɗi ɓe gonduɗo e fiyede to Chili to ɓe kolliti wiide Mali passi yaade e demi final. Ndenno ɓe kolliti wiide hanken ko Mali gagni Korea Siko ɗum saabi mbinni passugol Mali yaada yesso. Ndenno sakiraɓe ɗi goni kabaruji mawɗi ɗi man jogani ɗon hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade jottino on kabaru ɗi yo barke Cissé. Sakiraɓe kumpite wiide hande go'o ɗiɗi novembre 2013 ɗiɗi novembre 2015 hande watta duuɓi ɗiɗi ko Chrislen Juscelin Dupont kañum e Claude Verlon ɓe kamɓe jeɗoɓe haalaji leydiyankoɓe France koɓe mbara to kidal to. Ndenno caggal duuɓi ɗiɗi ɓe kolliti wiide laamu o laamu France o hollitino wiide ɓe garan ɓe gaɗa kala koɓe mbawi fa kabaru o laɓɓine, ndenno fa hande wala fuu ko yiita e ley kabaru o. Hono ɗum worri Oumar Waygalou?
Juscelin Dupont e Claude Verlon yonkiji maɓɓe karbama to kidal to wakkande ɓe gonno to soɓe dartanno kabaruji. Wakkande nde ɓe garta fa ɓe cuutende du mobile gotel 4x4 kañum wari so suutiɓe toon caggal muɗum seeɗa tan terɗe maɓɓe jiita caggal cuuɗi kidal to. Oɗo kasara waɗi ɗiɗi lewru novembre hitande 2013 akkimi hollitiwide kañum waɗɗiɗo bonandaji. Ko adnaɗo Allahn ɗum fuu hawri so mettali oɗo golle ko wakkati jonoɓe keeƴi ɗum wonono ñalawma keeƴanaɗo fati bonandaji gaɗe fewde yimɓele jeeɗoɓe kabaruji le leydi meɗen ndi oɗo ñalawma woni ɗiɗi lewru novembre. Reporter sans frontiére ko holliti wiide le hen sa ɓami ɗum honono bonandaji gaɗoji fewde yimɓele jeeɗoɓe kabaruji ɗili adnaro Allah ndu le temedere fuu a tawan capanɗe jeenayyi ɗi fuu wala fuu ko fama dow hen. Ɓe mbi le duuɓi sappo ƴaɓɓi ɗi du ko ɓatto yeeɗoɓe kabaruji temeɗe jetton kañi en mbara le golleji muɗum en. Reporter sans frontiére holliti wiide ɓande lewru janvier ndu yottat ñalawma hande o ko foti jeeɗoɓe kabaruji capanɗe nayom en jettom kañi en yonkiji muɗum en karba. Le majjum ɓe gaɗi noddago fewde kase walde adnara Allah ndu tinno heeƴo sariyaji kanɗi haybude yimɓele jeeɗoɓe kabaruji.
Ndenno sakiraɓe duuɓi ɗiɗi caggal koɓe mbara ko fa hande mboyi yonki muɗum ana e yimɓele maɓɓe kañum e giiraɓe maɓɓe, ndenno kamɓe ɓe kolliti wiide eɓe keppi kabaru o laɓɓinaka. Ndenno ɓe daardi laamu leydi France e kañum e laamu leydi Mali ɓe tinno ɓe gaɗa kala koɓe mbawi fa kabaru o laɓɓine. Ndenno keɗe kanko Christophe Bois Bouvier goto e jeeyaɗo e walde giiraɓe Juscelin Dupont kañum e Claude Verlon, keɗe koɓe kaali ko haali e dow fajitago Mamadou Samaseku.
Hakkille am fuf yo yummun Juscelin woni oɗo nayejo, saabi hande saago makko fuf yo gonga o ande fayde makko maydi. Ana hani kalfinaɓe kabaru mum yo yawina golle ɗe, gonga ɗum wona ko yaafi saabi série aji to France e kañe to Mali ana sirti nokkuji yogaji. Hande ɗum fuɗɗima hebde lawol saabi leydi France immini yimɓe yaade leydi Mali ɓeydorade faamu muɗum. Ɓe tottodiri hakkillaji fayso wonko ñaki e ko leykoɓe hasidini ko hattaɓe jokkude golle ɗe. Hande watta lebbi jeegom ko min jiɗi famude ko sorras en France wondi noon ñande muɗum, saabi fa han min laɓinaka bangal muɗum e ley haala maɓe yoga e kabaruji sorras en wonto sorras en tan hani andinede.
Suka almusrada leyi laamu Bourem o suutama, nenno caggal ko o suuta ko yimɓele cuutuɓe mabɓe gaddi e makko ko warata hakke balɗe joyyi. Ndenno ɓe joppitimo beete hande, ndenno cuutuɓe mabɓe ana sikkita tawdede e guɓal mangal noddirtegal armurabi tun. Ndenno sakiraɓe on kumpiti toon wiide fa hande arme Mali ana wondi e wadde luhagol jahadinkoɓɓe, ndenno ley laamu motti o e manggal muɗum fuu. Ndenno e ley ko goto e gotanaɓe laamu motti o holliti wiide arme Mali ana wondi fuɗɗi nangude toon yimɓele, ndenno kanko omo hulti pati jama o nattina koyɗe ley kabaru o. Ndenno o dardi arme Mali dun tinno waɗana hakkille ley golleji ɗi. Ndenno keɗe ko kanko Idrissa Sankare o député Bankas, keɗe ko haali.
min andi hande be wonto fa hande ben wondi e golle mabbe a hadde tun en yaade taslima en yaade jebana en hadde tan be woni me won jogal jaat ko wiete patrouille ben do ana fulti sunto le gelle heddi de bon ko min nantani won hebi be wari won be nangi won kuji godde dum be bonni donc dum nanta joni me ko min nanta kasen du to rasen be ana nanga yimbe ji jan yimbe ji goddi ana wiya en mil ana wonde beto dum vraiment min te tre sorta watna hakkile fa hande dum haali la fotorde be tinno be senna yimbe be mani won he dum tan lata hana lata sababu nange ko neddo sana be hebe tayiral mudum
nono sagrabe kulite wen ko moni mi jangoji modon do hello amen noddi tirtango face Facebook studio tamani sakraabe kumbite wiide tiagal ko walde humaninde kaba anon kay kabaru sariyaaji kanyun e labbinde do bonandaaji ngaddi le leedi meden di ko waldende tiagal ko waldende yidi e jedobe halaaji kanyun e hal e bale halanane de den waldende yidi e horebe bale politique de be paccintani be ko woni laataade ko haani laataade golle mabbe ko nayi e le bangal labbinde bonandaaji ngaddi le leedi meden di den no kanko kede horejo waldende kanko Ousmane Oumarou Sidibe o ko haali e do faccitango Oumar Waygalou
garido famin lando yalla bale politiki dana pabo min hono golliji amen di gorino min kollitibe dum wonno yimbelbe min kani gollidinde be do le majjum bale politiki gondude e lamu de kani luttindirde e lamu o de fa yottiono dirtode hakkundeje de fuube kollitibe tawda amen wakkati joni o e kollitimi koni hakkilaji mabbe dum min pami kollitinde wiide wakkati joni o tan golle fu mo min gollata farde amen hokkudi dum fa yimbel fu pama wakkati fu mbirfitito mabbe to kambe dum be dokka do hen hakkilaji mabbe min gili hel sed min tilta ko golleji di tan so min dokkira di ni tan tay min kollitaybe kambe ko he mabbe non hollitindi wiri min golleji amen di yodi golleji duubi tati non
notre mandat qui est de 3 ans
sakiraabe kettine odo kabaru beldo sanne sabe de be kolliti wiide wattumo passeport ngaji di haani hokkede de be buyti addadu mudun denno sabi hande ne joinda de reji ma fu balde tati tiagal mudun a hemtan passeport man denno di kabaruji nantinama bete hande nanno sakiraabe le bangal figol ballon sukaabe mali piobe ballon be duubi accenaake be duubi mudun en keba e duubi sappo e jeddi be passi yade e quart de e demi final denno e le coupe du monde o be kulliti wiide keñ hanken mali gagni kuriasi baddu goto denno be kulliti wiide dun sabimbini sukaabe passa yade e demi final nanno hono dum worri Oumar Waygalou
mali hebi ngalu kenyen tiagal ko kanko seku koyto watti baddu o wakati de balarnde fuddi so hebi silimaaji no gaynde mi cittide wiide ila mali fuddi fiide coupe du monde wonon suka be ngala duubi sappo jeddi holli tam wetan mali quart de finale haadata hitande 97 kanye 2001 fu kolli ten wiide tan don tan be kaadi do wonon wakati de fiyo meden balo mobe gonduno e hundeede do won kanko noddirteedo Saydou Keita Mohamed Jaradjilla e Adama Koulibaly burdo antirede police le yamber wondude wadde to silito wakati jono hollitinde wiide tan hono mali yakale hen ila be puddi fiide be kawan tan de water wonde be kaway be kawaka hono defansi mabbe o du yakaton be ngatti baddi jana e baddu gotan watta e mabbe mijjitede wi dum non coupe guba leedele gonde le rumde afrique de mali jati bamino do dum non ko sakiti ko le hitande 2015 de kambe pino afrique du sud solando jebi alkemisar warorde so bami fa noga yamde yottiki mali an hani fiide belgique na e costa rica
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakira yewen ko woni e le region ngaji meden di denno en jaran fatu kaytobe kolliti wiide ndiwowo ngota iwro ka nyono ana gandino kusani ana anniino fa ndiwoka hoda denno e le wattunde ndiwoka anni hodde de ka hawri e tidal laaji denno e le girigar o yimbe didon barmi denno be kolliti wiide yimbele gonnobe hembe fu be militaire 1 leedi senegal denno le wattu joni o yimbele pompier embe njahanibe be banto yibe lano sakiraabe to an sungutobe ko liti wiide kawrital gondundongal e wadede hakkunde jaaliñ en imugadde en ifugas kañun e dawsak en kawrital gal timmi keñen denno e ley hakke balde nay be kawriti ton be tottondir hakkillaaji nokku notirta do tala tayte denno be tottondir hakkillaaji do dabareji kandi fiyede ko waawi hunciande hore rafindenaagu godudo e ley nokkuji mabbe de sakiraabe kumbite wiide hono odo batu jaati ana wonduno e wadede to tumbututo denno batu o timmi keñen denno be kulliti wiide denno sukaabe jaalini gonde leyi laamu tumbuto e mangal mudun tottondiri hakkillaaji e dow dabareji kala kandi fiyede nayotodi e leyi bangal yirwere ngal lurende denno enda mali kañum landini ngal do kawrital danno to jennatoobe kolliti wiide anka ila ko warata e yontere hande e be yimbeele tonbe timo yi dewte kinde bindiraade juude denno de dewte chaawude ande kidde kanyun e tarikiji fayoto yaade e kabaru dina denno sakiraabe en timminiram faatu kulikoroto be kolliti wiide ko yude hitande 2005 fa warde 2013 ko buri rewbeele ujunaji sappo e go'o ngoni oppaabe so kebi njipinde denno dewtere firritande hande dum kayre firriti odo kabaru denno dewtere de kayre woni dewtere sawunde kabaru njipinirde rewbe denno dewtere de holliti kasen wiide ko buri milliarduji sappo e didi woni ko watta e safareji ley lamu kulikoro o e mangal mudun denno walde notritende groupe de suivi budgétaire kanyum landini odo golle sakiraabe do kadde ten hande e kabaruuji meden di ka parnje heko yewtere meden de ana heddi.